ukufeza izidingo zakho kufanele umhlaba ongenameva imali engapheli yonke into oyifunayo injabulo ijulile zenza konke kusemandleni ukufeza izidingo zakho.